iintanta zakho ungalahlithemba hlale ndikuleka umesethintani thatha iintanta zakho ungabolahlithemba hlale unyamezela mfana uyosebenza mfana ixesha leza lakho ixesha leza hlale unyamezela mfana uyosebenza mfana ixesha leza lakho ixesha leza
Mfana, ixesha lisa lakho, ixesha lisa.